balungi tewali ya chama Tuli baduga vavelwa mubadama Tuli ya mchere kasoli neka yeah. African weather Eka mkutwale kwa pepe Uganda Unogere kile na mapela Uganda zabusi ya green Enkube tonya naka sana kaka Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kwa pake Uganda Alinechenyi Linganda viluamu Alimwechama Kilizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nze kutwale kopake Uganda Akalobo ziko konyo kampomeranga lupia Echinyumira Wakuwa nkuito itaba Ininalavu yonyinje kulukutanga chira Sembera wanelo Unogubi mbanga soda musunde Sija sikari na eka nkukume Hakukwata koe wakabazi Oba kumocha buchomo kuchoto Ngababayo chaba julizi Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kilizane kubakama Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Weweke kumugongo Nze kutwale kopake Uganda Nze jenzalo lusuku lwa seminti Lusa matoke mawate Endagala njuguru zo kukowa tewali Tuline migane nsoze mite miwavu African weather Balungi tewali ya chama Tuli baduga vavelwa mubadama Tuli ya mchere kastoli neka yeah. African weather Eka mkutwale kwa bebe Uganda Kunogere kene na mapela Uganda zabusi ya green Enkube tonya naka sana kaka Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kilizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Weweke kumugongo Kutwale kopake Uganda